the wire, yeah.
Another one for the ladies.
Hati vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nikashenzi. Jumi bila unika jua na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi. Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nikashenzi. Jumi bila unika jua na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi.
Vile nakupenda mimi siwezi kutenda. Vile nakupenda kwa wazazi tutaenda. Vile nakupenda nimewacha ata brenda. Nataka nikusuke adi mwisho wa kalenda. Chiki venye usorembo umepaka mafuta. Na baby ukiwalk unatingisha madhudha. Baby first of all tuingie tu kwa bukla. Sahau shida zote na mafans tukiruka baby. Leta kidole ni kuvalisha hearing. Juleo kama paya sababu yaka neta sing. Na kupenda sana uliza ataliza. Nataka uwe wangu ni kuite my miss.
Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nikashenzi. Jumi bila unika jua na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi. Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nikashenzi. Jumi bila unika jua na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi.
Kuna vila minapenda vitu loko loko. Basi kamo nipeleke kwa soko. Niko ndani nani usikamu na kina nani. Minataka unisukewe ukue my boo. Forever and ever ni me and you. Kwanza piga magoti chini migu. Pete kidole mi say yes I do. Who this boy pan me ami. Who can you feel basi call me honey. Yeah, shot shot in the morning. Oh, in the morning time.
Ati vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nikashenzi. Jumi bila unika jua na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi. Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nikashenzi. Jumi bila unika jua na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi. Design nika supu bila ma cosmetic. Vile merembeka anaka romantic. Yani mrembo ulikota usi. Sura nye upe na nyole nye usi. Nataka niku oe unizali ya mabacha. Nataka niku suke na uchura utawacha. After harusi my girl tone honeymoon. Tunasirereka 5 today. Adi noon sema name baby ni ite iano ranti. Mina gari ka V8 na lambo kwa paki. Maganji kwa wingi tunazipeleka banki.
After that ni vacation sherehe.
Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nikashenzi. Jumi bila unika jua na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi. Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nikashenzi. Jumi bila unika jua na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi.